Bongo Records for records. Melanin
Queen, alongside Roma. Yeah, yeah. That thing won't be
funny. They don't pay that when it's in funny. They don't pay that when it's in funny. They don't pay that.
Ona ukoloni joni nyumbani pachungu na ilo koloni ulioni la shukuru kwa Mungu. Na usikufuru we mzungu mana una nuru sio kundu sasoko huru na kwa mudu toka chini ya uvungu. Wa moyo wangu kachini tuyajenge na jua mapenzi anaumize la tulize loenge. Chukwa kwa likosa ni mwana amechit kizembe. Nando likona mweka mjini sata koma na nenge. Nani zahiri nakini bwana kulipa tabiri. Sisiri kwa hili penzi kufani tabiri. Ustahiri unakili Mungu kakupo tajiri. Toka tukanywa tambili mteme bwana sodiri. Kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae. Kathiri kathiri ka kathiri kae. Swahiri swahiri na swahiri nae piga.
Utampata mzuri zaidi yake kajiamini anaijua shuhuri kumbe unajua zaidi yake yesi kiburi sata pata kiburi zaidi yake na atajichimbia kaburi na utakuwa mwisho wake wewe ni kifaa na alikona kifaa cha kutumia ukafuba akakimbia na kushangaa unamlilia mapenzi ubongo mataa chagwa njia tuweke gear tunatambaa mwachende kimara sita bata dia ni dhahiri na akili bwana kulipa tabiri sisiri kwa hili penzi kufa ni tabiri ustahili una akili Mungu kakupo tajiri toka tuka Natambili mteme bwana sodiri kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae kathiri kathiri ka kathiri kae swahili swahili nae piga na chini we wanini wangini wataishi nae
wanagani kaukankuvae.